cry for the players. Cry, 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 cry. Cry for the families. Cry, 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 cry. Cry for the orphan. We cry. We cry. We cry, we cry. We cry, we cry. We cry. We cry. We cry for the players. Get into the plan. We cry from Nation Zambia team, get into the plan. Remember my chance and unity, the Iraq is go the same way. If they didn't know, they didn't ever ever gone, they're gonna meet the death. If without good Dubai, to his wife. If without good Dubai, to his children. If without good Dubai, bye bye. Oh, bye bye. Bye bye. Bye bye. Watoto zao wameacha wake zao wangalinyua wangikwenda wangalinyua wangirudio wangalinyua wangikwenda wangalinyua wangirudio wangalinyua wangiaga Zambia timu wanakwenda wanakwenda kufa wake zao wanabaki na masikitiko. Afrika zima tunalia Tuomboleza Zambia timu yetu ya Afrika Wanakwenda wanasikitika Afrika zima tulie Afrika zima tulio Wakeza wanabaki na majozi. Wanakwenda wanalia.